kusipize nikuone mama, nizalie mtoto aniite baba, tupange wa pili amuite dada, falme wako king kaka, ina macho upate kasho, tutakuzao utoke mpasho, mapenzi nayo jasho, tuko na rich Kashlo, anapenda chips, anapenda mayai, anapenda suti, siko sitai. Nani alijua mimi, ninge I fall in love. Unantoshe kama mkono na glove, but you're fine kama wine dan ya sela. Tunengia na kama kiatu ya Cinderella. Ride or die, hold me down, yes I do chick. Yendo mina die, vagown, let's do this. Kari na mchele, kupiga misele, baridi useni, mapenzi ni nini. Tunakupa moja, mka, kari na mchele, wendele kupiga misele, ujani maji ya moto, baridi uzeni,
nauliza sha,
mapenzi nini. Naweza mingi, simezi ulimi. Yoni pajoto, kaa weather ya dao. Nisikiza, kaa waiter wa bar. Inaonekana, nini ya papo. Nikukunje, kanoti ya corruption. Sauti so leo, ntakushika. Mrembo sana, pia ni shida. Mkeni wangu sipo, mpokeni. Nikikuahidi, ntakulipa deni. Niuze shamba, nibaki na buku. Uyu, alichorwa na Mungu. Mapenzi ni hesabu, pole wapumbavu. Ushika wako, na ushike adabu. Mshikie glasi, kamko klavu. Kari na mchele, kupiga misele, baridi useni, mapenzi ni nini. Tunakupa moja, mka, kari na mchele, wendele kupiga misele, ujani maji ya moto, baridi useni,
nauliza sha,
mapenzi nini.
Tum, tum, nimekubali.